Chula miuna nishie mifuna wewe. Yemboni chula miuna nishie mifuna wewe.
Yemboni chula miuna nishie mifuna wewe.
Yemboni chula miuna nishie mifuna wewe.
Yemboni chula miuna nishie mifuna wewe.
Yemboni chula miuna nishie mifuna wewe.
Yemboni chula miuna nishie mifuna wewe.
Yeah.